radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare chapantete go lewru uttu jena yamde soki dossi jotamani mi den taway le maison de la presse do pamoko do jottino no do kabaruji du yumor way galo kanko no dirte do salimu joro wonto boggi jamde to sikrabon kompetite widndu do lewru heejenaado tutude ledder leedi malindi fu e mangal modu fab joto yelono be kan habirde kewal cene de nokko leddele kurde kan tutede le leedi malindi barkande peƴƴitanno bomboji mabɓe ɗe le ngallure gawonde holi tamir ko yaata cuuɗine kañe tami ton jamare wonde ton nde mbi ana kaaja tottede haqqeji muɗum en capantati lewru utto woni ñalawma keƴanaɗo yimɓele cuutiteɓe le adunar ndu fo le leydi malini micciteɗen widɗiɗo golleji ana gondi e matede le hen sanne fedde AMDS nde holli metti muɗum no ɗiɗo golleji gordi sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade lewru heƴenaandu tutude leɗɗer le leydi malindi fu e mangal muɗum ɗiɗo golleji ana gondi e jokkitede faaɓe ƴewto yalano ɓe kaani haɓɓirde kewal ceene ɗe leydi malindi kañeno wattu wondi e waylitirade le majjun baale kuuɗe ana gondi e wadde do hen immadaraji faaɓe kokka jamarde hakkillaji lobbi no hani jokkitirade ɗiɗo golleji ɗon tutude leɗɗe le leydi malindi faaɓe pewta e ɗiɗo tiiɗallaji no wattu wondi e waylitirade fa keɓen famtade keɗe Ousmane Dikko e Mamadou Samaseku
tutugol leɗɗe yo dabare lobbere fewde gonaki e wi daraniɓe kabaru ha walu e wi mabɓe noon laamu o an hani daranade fa politikaku haybude leɗɗe tutalɗe waɗe e wi Ahmed Seku Diallo horejo plateforme national du climat ɗo mali ɗo wonko sefi keɗoɗen ɗum
fadde neɗɗo tuttude leɗɗe ana hani jomum waɗa imadaraji ɓeydande faamu bangal jogola ɗeɗo leɗɗe wattande hakkille ɗum no pelle halnana en yalaɓeɗo no mbawa hinnade jamare nde e ley haybugollo ɗeɗo leɗɗe hana feeɓe bonnak jawdini en andon wiide sooboy fof wala e oɗo sifa tutugol leɗɗe
leɗɗe yo nuygal yirwere juninde e wi golleɗe daraniɗe e feƴƴere leɗɗe ndenno awde ɗe ana horsifa sannen Mamadou Gakou directeur national eaux et forêt wonko sefi keɗɗen ɗum
hononi haaɓorima ni leɗɗe ɗum no wawi sawmbinde nannude jawdi tono yeygol ɓiɓe leɗɗe laati sababu hewɓe jeehi joyde ndenno komin famminta yimɓele yoɓe anda wiide bangge goto e ɗum rena sanne hawaluji amen bangge goɗɗo ɗum laatete sababu keɓal wonande jamare nde
si leɗɗe gonduɗe majjuɗe ɗe nawtorteɗe bangal ñamdu ɗu kaani ardinede e ley oɗo imma dara tutugol leɗɗe Mamadou Gakou directeur national eaux et forêt wonko sefi keɗɗen ɗum
ene gondi haybude sanne leɗɗe ɗe mbawaten nawtorade hono guure yo leɗɗe hono fuugi jaɓɓe e kareji en ndenno andon wiide wakkati joni ɗiɗo goni sifa dabareji ɗimi gollirta
hikka campagne tutugol leɗɗe ngol ana anni tutude ko ɓadato millionji nogay nayyi lekki si ko woni fo ɗum ana wawi ɓuytude kutteji dow waltagol wakkati
sikiraɓe so gabbiɗo bemal amen annde ngal oɗo mbaynirtirtun miijoji moɗon noono dimminto ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ɓe kollitiwi to gawoto yimɓele wonɓe ton ɓeɓe kolli metti mabɓe sanne hono barkan wondi feƴƴitirde ton bomboji muɗum ɗe ɓe kollitiwi ɗum laadiki sababu so ko yaata cuuɗinayyi cami ton wona joni woni arande dow barkan gollon ɗiɗo golleji yimɓele ɓe ɗiɗo toraji jotti mbiyana kaaja tottede haqqeji muɗum keɗema kanko no dirtede Imran Habibullahi Siso yo goto e jeeyaɗo pelle société civile en to gawoto komo sifi dow hen to faccitago Mamadou Samaseku
cuuɗi kewɗi cami yimɓele hewɓe barmi ɗum laati sababu jamarde jaati hakkille muɗum immiki rewɓe cuuyiɓe e kañe rewɓe mawɓe hewɓe jeesi torraji foof ɗum wona fe hunde moƴƴude andon kay jamare nde mettama sanne kambat ɗum guɓe majike hande ɓe wajjibini yoɓe totte hakkeji mabɓe wakkati juno kay mi anda ko barkan wi bangal muɗum kaɓe anda wiide ana hani ɓe totta ɓeɗo hakkeji mum en hewɓe nagodi noon fadde ɗiɗo cuuɗi ɗi cama wona fe hande oɗo tiɗalla o fuɗɗi ne yiya foof barkan na torra jamare nde bangal oɗo soyfa mawɗo o ɓe anda wiide jamare nde ne jogui hakke ɗon hana fe barkan yaɓɓa ɗeɗo hakke neɗɗo hana yaɓɓude hakkeji honorojo muɗum fa yetto oɗon nokku
capantati lewru utti ñalawma keeƴanaɗo yimɓele majjuɓe le adunaru ndu fo kañe cuuteteɓe ɓe kollitiwi le leydi malindi ɗiɗo golleji ana gondi e matede le hen sanne micciteɗen wille duuɓi cakitiɗɗi fo yimɓele hewɓe kañe cuuteteɗe le leydi malindi fedde AMDS nde ɓe kolli metti mabɓe no ɗiɗo golleji gordi ɓe gaɗi noddago fewde e laamo ƴeewayal hono wani waɗirdo hen immadaraji fa fewte ɗiɗo tiiɗallaji keɗemo kanko noddirtiɗo maître Mouktar Mari ko kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
fay goto wona deniɗo e suudugol yimɓe fawarde e ko naayi e muɗum hono golleji ɗi ngalana fay gabbamako ga guɓe yimɓe min gowɗa anniya ana gondi e suutude yimɓe amiri en gelle maire en wonɓe faande ɓe tewmu en jiitaka ndenno ɗum wadde ni hollitinde kulol miɗo ana noddagndu fewde e laamunkoɓeɓe haasini e kanake leydi ndi o tinno o anda wotanama dow daranade golle makko hono rende yimɓe yalla ɓe gona e dow hakkille jowɗingo dow haɗugol ɗi golleji ley mali e malgal muɗum fuu ley ɓeeɗo sikkitaɓe won yogaɓe ɓorotoɓe kaddule laamu du yo ɗum waɗi semin ɗem ƴinta hakkillo laamunkoɓeɓe fawarde e ministére ndenago leydi meɗen yalla ɗiɗo golleji suutugol yimɓe ana ceeɗa wadde satu fuu
ɗo bamako ɗoɓe kollitiwde kulɗe duro dorbe teje ɗe ɗum darnetoɗo jamar nde heeɓi fufu fota mobilaji ɗi ɗum darnetoɗoɓe keeɓi fulle gudoroji moɗɗi eɗum wondi e latade sababudu so wakkati ɗum tiɗina honno ɗati mawɗi gorri ɗo bamako ɗo micceteɗen wiide won sari yawol ngolngol le leydi ndi kaɗowol ɗiɗo golleji ne ka fa hande jamarde tabaki ɗiɗo sariyaji fa keɗon famtade fa hande keɗe Mamadou Sama Seko e Ousmane Dikko
ewɓe donnaɓe mobilaji anadaro ɗo hana darede ɗo haɗa e saria yo ɗum golle gaddo satuji kasaraji laawi seɓe martani ɗum kumpa banggal bonande muɗum kamɓe hoore mabɓe kolliti ɗo daredu wala keɗe ɗon koɓe ceefi
mi andi jaati ɗum wona hunde moƴƴine kam yaawi nokku fuu ɗo garami mobile am saabi ɗum gomi ɗo somi wimi darna mobile am nder parking ɓurata bonde hewti ɗum mi gana ɓooyofi hakke minitaji juuɗi tan gaɗanmi kamɓa ɗum mi dariki ɗo en
o golle yo saria sappo e jetti lewru mai 92 haaɗi ɗum ka mairie district ɓami ka ɗo saria ana andina kayba moye tongiɗo eno darote dow laawi ɗi o golle ana nodditire opération sabu commissaire divisionnaire police horejo brigade urbaine de protection wonko sefi keɗɗenna
nous sommes en train
ñande fof oɗo golle min gondi fay wakkati joni ɗo ne seno mobile mo wondi darade ɗo hana darade hollitini on tan yeddugol saria o kay yo ñande fof noon ɗum laati hono tawangal ni
c'est le quotidien
ewi directeur brigade urbaine de la protection et de l'environnement o gollede muɗum ana wondi e daranade fa haɗa ɗiɗo golleji laatade so jukka hono yimɓe waɗoɓe ɗi satu fu commissaire divisionnaire de police adama koulibaly wonko sefi
le sabot c'est un instrument
gel jandel lolirgel sabot woni gel min nawtorto sukkude kala mobilaji ɗi darakino haniri nden jomum yettiraka fe yoɓoyde ko jukkirako yo hakkude ujunere e ujunaji tati temeɗɗiɗi kalisi sefa ujunere yo wattumo mobile jomum waɗi hakke l'heure na daari ndenno so yawti ɗum kala l'heure kalisi o sowete nde ɗiɗi
lamane est doublé
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark Suisse et fête de l'aide Europe.
sikirabe ɓeɗo ɗumne ley kereduji to en puɗɗiranɗo direɗo ɓe mbi dogotoro en gonɓe toon ɗum wonɓe cuuɗi mairi yoɓata ɓe wiyan ɓe puɗɗi toon murtere mabɓe balɗe tati ɓe mbi ɓe joɓaka le lewru juillet ƴaɓɓi nondu le himmeji mabɓe ɗiɓe darti huncene hoore toon ɗeedu ɓe mbiɓe ɓe kaaja soɓe joɓe wakkati nde laamunkoɓɓe joɓetende jaati kamɓe e koye mabɓe on ɗo wattuɓe kaani yoɓede eɓe gondi e gollidinde wattu joni ono grève gonduɗo e wadde le réseau mofti o fuɗɗe magal muɗum so ƴuuri toon e gardan faɗo kulikoro ɗo hollitan wede le lewru juillet ƴaɓɓi nondun du eɓe gondi e jokkitade toon wattu joni o hono kabaru ɓe mbi lewru juillet ƴaɓɓinondu sa ƴewti konno kammuji toɓoli toon ɗi eɓe gondi e ƴewtade no ɗum worri ko yata millimétre ngaji temettati kañum en toɓi toon le lewru juillet ndu ɓe mbi ɗum ƴaɓɓi hono ko rawani ko noon ɓe kollitiri wiide o wattu joni o so ƴuruɗen garan timminiren faɗo tumbutuɗo ɓe kollitiwide wattu joni o hono fedde ministre ma nde ɓe gondi e ƴewtade yimɓele gonduɓe toonɓe yimɓele loƴaɓɓe ɓe gondi e ƴewtidade e muɗum eɓe tottidira dow muɗum hakkillaji no kabaru golleji ministre ma worri to fa pammina ɓeɗo yimɓele hono golleji mabɓe ɗin gori hollitinde wiide ɗum hon kalnirmi o to diri to hollitinde wiide tan yimɓele dogotoro en wonɓe toon ɓeɓe gondi e jokkitade murtere mabɓe nde le balɗe tati ɓe mbi lewru juillet ƴaɓɓi nondu ɓe joɓaka toon joddiji mabɓe ɓe kajadu wattu joni ɓe joɓe honnono laamu koɓɓe joɓiriteno eɓe gondi e jokkitade hono golleji ɗin gondi e waɗirde le réseau tumbu to arande min bofu so min mbino motti hollitindude sakirae min joti on kala ɗo mbawɗon tawede le mali fo e magal muɗum wattu joni o jotan ɗi min kertiniki ɗum yimɓele gonduɓe heɗade min motti suudu baba ka fa hande kedde heɗade holno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu